kunywa bia mikufika TikTok mbwido nikamuita waita hapa sija yena mtu waita nilete bia sita waita kwa haraka na bia akareta vile naanza kukata kuna mchumba kajipitisha ona samani dada mwesako naomba kukuanika nataka tukae wote tunywe bia tuagize na shisha dada kaona safi kafuta kiti ndo akaka mimi nilimuona PC lakini mweze ndo nilishangaa niliagiza glasi akasema na kunywa umo umo nikaagiza ope na bia akafungua na meno waudi mademu atandare utumbo mademu amazese utumbo mademu atandare utumbo mademu amazese utumbo anashinda kwa kieo glasi kwa najichubua bari ya mjini kario dada unajisumbua yani nenda zako habari zako tumeambiwa kila siku na kokwa mabona na kukimbi we kizaki nene we dada unazima taa ukwani vipi wezako na kushanga wome pata guest na leo nazara umka unanivimbia na we unajiona star eti alini ya charizani mtapata pigo kitu asicho kijua mikwangu alikuwa mzigo si wangu kwaza mbaya anabonge la chogo kitandani ana maajabu kino kigumu kama gogo oya mbwido mademu atandare utumbo mademu amazese utumbo mademu atandare utumbo mademu amazese utumbo hudada na kiuno gari mbona hatari mbwido naoliza swali weni cheke amejibenu wakiuno juu miguu chali waonyesha toto akishua wona vocheza sinke haya twende miuno fei we mambo azari we katika miuno fei we mambo azari jibenu we miuno fei we mambo azari we katika miuno fei
Asapota nchimbe
Msaka nere hapa mtoto